CopleyJams.com CopleyJams.com
Nowadays, Mwamba kufititi lamo Mwumiplaya nyubo zonze zeta choza Chiku wama chiku kata peti joza Tufu na kutiona ya balansa Na hatiko iwe siku kondueleza Ufuno yamba cheka wele na mafela Ya kukola holo wasoba kofela Iwe jenu roko mauli vendepe Leka chiku uze iwe ndiwe ndepe Unyoza geto gomongala waka nyama
Kukamba vau kuwa pali si mandola Si uzi wakuno ndia kuchoka dola Mapena tujiri jiri kwa kukola Mapanchi na mamba mandie usafola Kwa yuganiza njiwe titi singa Mvela guilty ndawa umatisetinga Munyimbo yako uyo kwoni picharinga Kaini uzi wa nisa kukilinga Ngati tipita wai muzipo Kose veni chita abu vani kopa Na waku posti kose vani konga Best ni funze imwe gaizi Waka imbela wazakamba tawatemba Nishikuwa sila na bebe vambolemba Nikasigisa wazafuni kana chemba Mwai mwangala wachiuru ni Huseini
Kuri ise boy ulipena value Chioneka takusiri sana nzelu Badu saka tiye pene nipeseka Wanu labu bari yari kichitika
Mukemu ya paka makini Menangu awani semu na Mr. Bini Wamene hapa lili timu wa muivala Simu siwa eze tiba wa mambala
Ulipe ule mulipe manja ulipe nzelu Ufuna ati kupeze kusikulu One love ine ndiye lebo yanga Ulipe mama anga chile mama wanga
Ufuno zimia nyimbo ikali kwa sila Ukamvela punchline ufuno lila Ufuno ni mangisa ndia wanjine jila Mubiliva kapaska kamichila
Next time uzati onela babana Babi ubodi pa maposta na maflyer Tumipa stage baka puni mofire Present drama chasila kefe niziwa
I heard your rapper think you work you call a rapper call it crap Uvunga sivu kari ni Nitabwa wali zonda na mabali Siva siva kwena choka ni kutari
Biggie Senzo na vene black and tito Wanu gasi na vene yellow money Mr. Popular na vene lefty monkey Samu jizi
Nice emu na wonse mukopala Paska afunika na bayoka James Keys, Joe Boy, Chico IC Dandy na wonse kukenja
soli CopleyJams.com
Swine Flu